You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
Bro, natuwa nimekosa sana. Ndo nimeandika hii barua mtu vile nafanya. Huku kwenye riba ndo mnakazana. Kabla niendelee salimia sana mother. Najua unashindwa wapi nilikuwa nalala. Kile mwali nchukua kaniweka kama brother. Kanipatia mavazi na kitu ya kumanga. Tangu nitoe ngoma yangu ya ulevi. Huku Nairobi nimejua watu wengi. Wengine wazuri, wengine wanipendi. Sijali majengo linifunza kaki jeshi. Huku kali muenda jino moja. Ama bezi ya masidi kushukisha gomba. Doi kingia nitakuja kuwaona. Kina Omari, kina Juma, kina Zoa. We wasalimie na uambie niko poa.
Sadam kawa saba na mabunduki na makofia kabilawi. Bidhaa za kujijali tuhali mashauri. Sikiza sauti kutoka Kenya mpaka Saudi Arabia, majabu ya Musa Firauni. Huyu kijana nafanya vipusa wa tauni. Wavue mashati mapanti ni kama wauni. Wenda wazimu na saa sikiza hii story. Wenda wazimu na saa sikiza hii story vizuri. Wenda wazimu na saa sikiza hii story vizuri jama. Rap na ifanyia chapa. Na mafans wanao nipenda jama. Sata ukinichukia siwezi jali ata. Kawe ni MC stick to the wax. Unafaa kuweza kutumia hip hop na other tracks. Sisi tukia badhiju anatawala industry. Na we bado uko chini. Kabla jina yako igro jipe miaka kanane. Kalazman kutukane ndo ujulikane. Hip hop ni culture ya love usisahau. Pole kukwambia sikuchuki na kudharau.
Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele. Tuendele ama tusiendele.
Nasikia kuna MCs flani wame tutusi Ati ma lyrics zetu mazeni za upuzi Na heri sisi hao wamejana virusi Kumanga na kila mahali kama mambuzi Na ninge kimia ninge nyamaza singe jali Nivenye rap jo nilianza uchangani Ukalimani, ukaliani, uhaligani MC, lango la kuroga ni kupata mali Matamshi ya changanya kama lukle ya Punjabi Kukubali wana wanati hata na mababi We, wacha kuchidu mze hatari Kusema na mimi nasema lakini tu ni safari
Tuendele ama tusiendele 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 Tuendele ama tusiendele
Ni aje bro Ni aje sister Tunawacheki We got mad, mad love for you Ni aje bro Ni aje sister
Traki ni na mistari, swahili jahili Kono wa kushoto ni Mike Mbota na Bangili Tema na mimika una rhymes kami ambili Kasi vyo risasi kwa shingo macho na akili Lakini kabla ni jaze na fasi ya pili Lazma ni rudishe matusi za hama kafiri Barabara na gari na wacha mkiwa chakari Kazi ni usafiri, nasi ma MC matatari Kabla single yako ipite yangu kwa chati Geuza jina, geuza flow, geuza trouser na shati Na bado kitobwa kuniguza ni bahati Na roga na kihindi tena kigujarati Yeah, saga blow, siki zao, siki zao Kutema na mimi lazimu tukubau Lechema mlita browser Pika mtu kizuki
Bad manners kumedu
Aiyo
Kitchen and
Rijonji
Hey East Africa Domino of Kongs Do a team
Yene
Kanya
Kuleze
Kuchina
Kena Kamua kamua
Unajua na mitish nimetua Na mistari kisua nimekam kutarua Hii fani kize nimekam kuikamua Hii industry kani kuipanua Itaane domino wame tukubale Wamesema ni wakati wetu tutawale Masho dena kimati wa hii fani Biga tumaoma na masota wogo flane Tupila light saba pamoja na namba nane Kupata riziki tuenza tutukangangane Hasa na saka hela kila wakate Lazma nifanikiwe na hiki kipaje Nikae mbele bora nikae msuka mse Nishipoa niwe Pesa na nuka mse Tupepe kitajiri na kifahari tu Tukamue makamuzi na hali ya juu
Kamua 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 kamua
Madhangu mimi family member na remember Poa ni 29 September Nilipopout kipopai nika nimemanga spinach Na fight ni grow na hustle Niwe na door F2 session ya jamii Nikajipata domino talent masters Tukapatana Told like it is juu ya tichi Bichile ilikuwa cold like it is Tukaleta Sa niko busy na kamua mina mark kalenda Na check isai na songa but sita surrender Kwa unapenda my back amu kuwe batenda Na mazi kwa unani left there when ila fenda Ganji kwa pockets ingine ziko kwa bank Cable kwa socket kitana so wa shatana To get day ili chumazi imetakwa Utadhani Jesus ali change water into wine Shie
Unatua tuna kamua 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 Unatua tuna kamua kamua
Jua mambua mina kamua kamua Kamie mnajua nikikamu na chafua Punchline kibao Waka lipi na fura Siwezi rhyme na ubao Bwana nipe chakula Nafanya rap nipate dishi nidembe Nani yache legacy ndo mini ishi milele But as long as I'm alive ni official Siwezi lala ni just drive baka mwisho Kaya ni hustle ama hustle a homie Kama cannibal Shara makasa mahomi Yeah Iko ni naitaka Kabali iko niko ni naitaka Makamuzi ya hali ya juu na maupuzi Nisiku balingi juu ni meamua Ni kufika drop ni must Kukamua kamua mpaka drop ya last guy
Kamua 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 kamua
Kamua kamua kamua Kamua
kamua
kamua
Shibu
That's what it is man Sumechua Asa Mane Niko na uptown, downtown, corporate streets na river road
Domino, of course, he see funny. Tulikuja na ukarimu, hawakukubali. Male kuna gap, tuta fight tuwe ndani. Jasho miaka mingi tumemwaga sasa basi. Mambo ku take over, mbaka niwe billionaire, I swear nita. No player hata kibound, now na wound, you were now. Niongezea morali ya kusaka. Kuja na heshima ni how the round. Nililo onyesha ukanifanya niwe mjanja zaidi.
Yes sir,
doma na sasa nikipata hii
money.
Straight to the bank, back to the hustle for more
money.
Watu wote wanguvu stand up, watu pigi saluti jasho tumemwaga.
It's never that serious with DJ G Spata. Akikwekea mix unabaki sile sa yes kidole sambusa. Naitwa Stiga na unasikiliza mix ya G Spata.
Mina come through, niki rap to my 1-2. Na kwenye club, what you wanna dance to? Jomino kwenye track, majabu. Big wazim, saudi ya dahabu. Unataka ajima, welcome to. For a sura ni nice, it's Amda Bams. Oh, najua nimewa kwachu. Najua leo lazima watu wa banju. Yeah, tuchafuke kwani nini? Wanauliza tutasifu happy mbaka lini? Situ na shida zetu, tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks, nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo namba za simu ndio tubadilishane. Vivile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo dude, tainuka tu. Nako,
ruka tu, ba, banjuka tu. Life ni fupi na amisi jifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu.
Zutu lejuwano menipamba ni aje. Zituende hivo unionyeshe mtani. Si uongo, hiyo kija yako ni safi. Nikaribishe, nyosani juwe ni aje. Na suna jua leo nimekamu na gari. Na inafaa ilale ndani ya parking. Nimebonga mbaya, malkia nisamehe. Nivenye hiyo keje na nishikishanga pepe. Inje na ndani kila kitu ni deadly. Lakini na hopa inanga wageni wengi. Juu hii game ni boka, sio soka. Story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa. Nikusho savi le tutadu. Hizo vitu tutazikuta tu. Bloody number sheets tukizitupa juu. Meli yuma juu zimekushika. Msa
ruka tu. Ba, ba, juka juu. Life ni fupi na amisi chifungi. Na weka shinda chini na tupa mikono juu. Ba, 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 juka juu. Ba, 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 juka juu. Ba, 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 juka juu. Na weka shinda chini na tupa mikono juu. Ba, 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 juka juu.
Nimekewa madawa, siezi kuwata. Kila mali unenda, mina kufuata. So woku kuambia, mina kupenda. Atwa uivu nao zao ni kusema sema. Uyo manza lipigia si umi hata simjui. Mime kwa studio, tutukua nae wapijuzi. Izo ni uongo, unajua. Mlango angi kuhozo, kuteka kludi nimeifungua. Unasema apana, apana. Ukukilia, mina fumilia. Mina kazana, na kazana. After yote siamini badi zenambia.
Mza kumaga mikuwa hei. Penza mesiwezi jamani mpenzi kwa heri. Na kuwaga mikuwa heri na miina kutakia la heri. Kukupenza mesiwezi jamani mpenzi kwa heri.
Na shuguka kila kitu yangiru defeat. Yolpotia tumtano lufika nime cheese. Silalu kusemu kweli sikuli. Kezani vana taskuzi situli. Nipige makofi labda na ota. Man kwa chepea mina scan kani mechoka. Kuzitetea pali niko mapali siko. Nase tumetupa miaka sita hivyo.
Unasema apana, apana. Ukukilia mina fumilia.
Mina kazana, na kazana.
After yote siamini vati zenambia.
Na kuwaga mikuwa heri. Na miina kutakia la heri. Kukupenza misiwezi jamani mpenzi kwa heri. Na kuwaga mikuwa heri. Siwezi jamani mpenzi.
nafanya nini vana tulia Biashareti bado mime shikilia Na nguvu yangu yote naweza Pesa kwa kuna malipoa nimeiweka Uneza chuna katha ukitaka Zile zitabaki nunua nazo shamba Lazima tupie maisha yetu ya mbele Si kila siku kelele kelele
Tuki wana wewe mambo yako enda kombo Yapo nisonge yapo matatizo yako yako ma
You are chilling out with your favorite boy, DJ G Sparta.
That serious with DJ G Spada. Akikwekea mix unabaki zile za yes kidole sambusa.
I'm so sincere with it. I just want you to know if you can feel it right back to folk. We so sincere with it. We just want you to know if you can feel it right back to folk. I'm so sincere with it. I just want you to know if you can feel it right back to folk. We so sincere with it. We just want you to know if you can feel it right back to folk.
Get down. Feel it when I wind your waist to get down. Me in my phone vibrate and get down, hey. Get down, hey. Get down, hey. Get down, hey. And get down.
This is DJ G Sparta. Adi Willis.
Right.
Na chesha malokozo za mai Kala mashaka na tumetoka wabi
Hip rap
Mona Lisa
Kishirindi
Nama Lisa Noni nitoka limaze tukikatika Kuku dance Kuku dance Kuku dance Everyone kuku dance Slide 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 Helicopter 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 Mosquito Mosquito eh? Mosquito eh? Mosquito eh? Kadunga eh? Kadunga eh? Kadunga Kadunga, eh, ka Chinese, 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 ha, kangaroo, kangaroo, ha, kangaroo, everyone kangaroo, sting, 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 and get down, bile una wind your waist, you get down, remind me in my phone vibrate and get down, hey, get down, hey, get down, hey, get down, hey, and get down, bile una wind your waist, you get down. Remind me of my phone if I break the get down. Get down.
Shambiwa wenye msupa kuku Hii mingo mehako minja dance tu kuku Na chekele ya sumi fundishe kidogo Nishike wapi hiyo style ni kwajo Ah ok ya sana ishika Lakini unapinyoa tunasikia chuka kabisa Situende basi tisie zibengo zote Na majibari kitu maze uko hot like wow Hey Maze unani confused like wow Hey ha, ha, Yeah The way you move in your body like wow My attention, yeah, my attention, and get down. Dile una wind your waist to get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Hey, get down, hey, get down, hey, get down, hey, and get down. Dile una wind your waist to get down. Remind me of my phone vibrate and get down. Hey, get down, hey, get down, hey, get down. Sana cheki uko tipsi kiasi Matabu vodo ndio zina cheki Basi ina song ina chesma unasema
That's my favorite and that's my song
Wakaza kwa fiyo nomide Kidogo wase wana wika utadua Kwa ni hita nyote au kujua Eni mimi mani eke matrizi Matrafse mwenazimu mchizi Sanduga yangu imekua tamu aje Tunacheka na mimi sana tumaze Na hizo drink tatu zote zimepita Kila moja ukisema ni ya mwisho And for the last one now I see the last two songs Lakini si complain to mshani weka song Nenda ni team zangu we know what's going on You know what's going on You know what can get down Bile una wind the waist to get down Remind me of my phone that break and get down Get down Get down
Mona Lisa,
Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lisa, Mona Lis
with DJ G-Spot.
California vitu mzuri tunendelea mbele. Hakuna cha uzuni hapa furani tele. Wala mesaa mziki yangu bado ni genge. Wala natudarao tafadhali sifane ni teke. Tadja ngana zaman merudi studio leo na nasikia poa. Na najua mnapenda kusikia sauti yangu kwa ngoma poa. Tundo tazidi kutoa. Unatulia nini vana mkatuzi choke. Unapanguza nini vana wacha jashi mwagike kote. Ataka kuna ukame tunajituliza na maji baridi. Klemo roundi ya menemba ni kute na ngoma mbili mbili. Amoral, moral, wati wabambe. Na mjipandishe juka bendera na mimbe ngoma ka national anthem. Jeni pia ni none. Safari yangu ngepeleka mbio lakini mamua kuenda pole pole. Usukreni metoka nkona nguvu kazi lengo mbenyona mchani. Sita choka kutafuta majani. Sita choka kuendelea na safari. Wacha mguu zangu zitembe. Wasani watu wa nguvu wa pepe. Kimaisha na kila kitu wanafanya. Ni bidino utafuka paluna chaka. Hata nkigonga soba do mziki zangu sita chaku. Sambaza nimeamka chali yangu na sioni tena kaa. Chalala, weka matches kando tunenda kazi. Weka stress kando mambu kwe safi. Moral, moral, watu wangari. Moral, moral, watu watame. Na mzipandishe juka bendera na mwimbengu maka national anthem.
You're chilling out with DJ G-Spata. I love you.
Shut
wote wananiwaza siwezi wakata njaro zao manufa.
He's trying to blind you, girl. He don't really love of you.
Usidanga nike umwambie aji kate.
Type of guy you'll never find, messing around with your mind, alright. But ever since I've been away, you acting like I wanna play. Do you know how you make me feel?
Atiwe kukua na mita kwa blanda juu. Mekua bad boy ever since standard took. Chapa wato ima teke adina ganda mbu. Lakini ajui ya ifaidi. Akikuambia mini rap neck bad boy ndo unanipenda zaidi. Kila roa yako imechagua ishachagua. Na yoni kitu nkushua ante mwenye anajua ni Shinsky. Shinsky.
Baby una smell fresh kama loving than a cherry. Sili kuite maraya jo vile umekari. Ring kwenye belly na smile ya Halle Berry. Matake ya ni like since ni cheki kwa telly. Jumi wanga juu ya maji jo kama fairy. Ni wanga magushi na sedusa ta medusa. Na gusa kibusa anapata magusa. 9 inches kwa boxers a bust baby.
Itraki na nichange amshe na vile liko limechoka. Nimechoka na kutoa kitu kidogo. Ikitatauka ancha dushka mambao kasi tatoa kitu kidogo. Sitobi kitu kidogo. Nasema nini sitobi kitu kidogo. Talala nani sitobi kitu kidogo. Miambele dosa jo. Nimechoka na kutoa hongo sitobi kitu kidogo. Nasema nini sitobi kitu kidogo. Talala nani sitobi kitu kidogo. Miambele dosa jo. Anadai corruption ni blanda. Hata makara wakini bado nani handa. Napatana na usiku kitoka job kwa njia. Ka sina mia mia hawezi nilumia.
Wanza kitanae puto wa kipande.
Masejo kiliza wapande.
Wanza kitanae puto wa kipande. Wanza kitanae puto wa kipande.
Masejo kiliza wapande.
Ok, sasa itabidi umelala nae.
Kepana na jua right zangu yosu kubali.
Yeti una right minaona una wrong.
Kanipiga kibao karivasi ndai yao.
Hebwe karima wako mariamu. Ina nyengelezo na dhani weni nyanyangu.
Ah, si hivyo nimefikisha 18 tujuzi. Na kwata ID tafas yunelo kuna upuzi. Ina go down.
Hebwe slow down. Kusilevi yonungaza kuongea ganje.
Sitobi kitu kidogo.
Unazema nini sitobi kitu kidogo. Utalala nani sitobi kitu kidogo. Miambele dosa jo. Nimechoka na kutoa hongo sitobi kitu kidogo. Unazema nini sitobi kitu kidogo. Utalala nani.
Watuka 15 kwa hiyo pick up. Kile estuwa wakosi watu wa kupick up. Kea huna ganji.
Beba yeah yeah.
Kunikani madhiri.
Beba yeah yeah.
Uwote wanabonga juu ya thegi anaito onyi. Nasikia huko dani endo fast body. Wanuliza karau.
Hamna baadhi nyangau onyi higo.
Nikia kila mtu hapo wana tupambao. Wanachilio wakibrai karau na matao. Kabaji solo zanelekea ndani bana.
Mevika nyumbani shula haka.
Halani andikia sina ID kwa kitabu ya OB. Kisha nongi ngezea drunk and so dali. Anakubalia mekosa lakini eti ana raba.
It's never that serious with DJ G Spata. Akikwekia mix unabate zile sa
yes,
kidole sambu. Na hiki wa Steve na unasikilisa mix ya G-Spot.
Tunacheza na manero. Yeah. Nandika ivaska nkona njaa.
enda kupika bila maka. Na waita na mnakata, nasema kanisa na mavitana. Kushiba ni bade ya sala, kuiva na uskwizi ni bala. Utagezwa kima na makusaga, pika hivi tunamanga. Skuma chumvi na kauganga, chuma ngumi teke kada. Boxa vumbi na makamba, toka nyuki asali changa. Koma kumi utashanga, ama stima zitazima. Twende kwa kina Farida, cheke ina kwa mafinga. Hapwa, tunacheza na maneno. Mkeli ni ya kenge. Hapwa, tunacheza na maneno. Mkeli ni ya kenge. Nataka ukepo akakina Fatia, Halima na Iva. Watoto wazuri, ndoto nzuri uisha. Kome zote kabisa, ukasanya moto kapatia. Bati mbaya ukashikwa, mabati waya ukapigwa. Mashati za wanga zikeshia, chukua zengine waze kupima. Vua pengine ni apita, beste yangu mtu shida. Imete ni yangu etuliza, unajua kifisi na uzalikwa. Unapokea dishi ni japikwa, chakula ni mbichi ni jaiva. Tuma sisi silima njiva, lakini chunga vla tachiva. Hapo, unacheza na maneno.
Story wanga TV, yeah. Shika shika my Caribbean sis, jenga CV. Believe me, furahi lakini blessing kuwa hai ndo maana kila furahi de hiyo ni bidii na furahi sahi siku mimi shaingia club pesa zitoshe mfuko ziko kwa kikapu kama shawika haya hii ni ile club ya ajabu na hanyo acha kuonyesha venye haufanyo reverse psychology mwambie kitu awezi fanywa si unani like na mimi na kulike so tuna like ya nafsi una psych na mimi nina psych so tuneza anza kutai na ashara ruka ashaanza kucheka kiswahili na mfusha hata kamba ya zibuka kabla jamka ajaanza kuenda ni shamwa gizi ya smano fais na sambuka
hey, kumbe ni under 18 sami ningejuaje hey, kumbe ni under 18 venya napewa maje hey, kumbe ni under 18 sijui itakuwaje hey, kumbe ni under 18 Nitambia jejaje
Tuleta chupa tatu for me, myself and I Jukawaida mwaga peke yangu, sinagu wife Lucky today ni kunesti Nina shoure, nina manzi Walu nikataga leo wanasikia ouch Juhu wana mahaga zina fit kwa couch Bizubi sana, yani ni mzubi sana Sani shamuliza, ushamaliza skuli bana
Nikatadia University of Nairobi
Hukumpandilia itakuwa gahobi Haka nisikiza tuende walk in the park Nikamshika, tunatalk in the dark Mabody language, aka bubu talk up Jivaji Gardens, shastukia mako Wapi idemus jana pia wenya ngau Migutwa yangu yana wika meza hau
Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuaje Hey, kumbe ni under 18 Venya napewa maje Hey, kumbe ni under 18 Situ itakuwaje Hey, kumbe ni under 18 Nitambieje jaje
Kabla story sijatel nilijipata kwa cell Wameacha shore heaven wakanipeleka hele Kitana manga inanunulia mtoto changa
Kumbe ni under 18 Ofisa kia kunambia Wakanivunja viboko 18 Kisha wakaniachilia Kufika kwa gate ndo huyu dema mejikunja Wewe, ile vitanta kukunja Akaniambia bala kumpiga makumbo Twende humko nikampige manyundo Nikacheka tu, nikaweka tu Kwa kitanda di sasaba nikafieka tu Kuchekele ili nilale kidogo Nasikia strange unafanya nini na mtoto
Hey, kumbe ni under 18 Sami ningejuaje
Hey, kumbe ni under 18 Venya napewa maje Hey, kumbe ni under 18 Situi itakuwaje Kumbe ni under 18 Nitambia jejaje
You're chilling out with DJ G-Spata I love you
In the name of the city on my side You better get familiar
Yo shawty, it's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a party like it's your birthday And you know we don't give a fuck cause that's your birthday You'll find me in the club, bottle full of bub My mind got what you need,
this.
You need to fill the balls I'm in the habit since
now,
I ain't into making love So come give me a hug if you're into getting rough You can find me in the club, bottle full of bub My mind got what you need, you need to fill the balls I'm in the habit since I ain't into making love So come give me a hug if you're into getting rough
You're chilling out with DJ G-Spata I love you.
Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale, usini hande. Mina morale, watch a katambe. Mina morale,
DJ G Spata, I love you.
Black market, ama vula tomtana ita mbra Neza fitia leo nkoneshe ile kitu chemgani ni poa majioni ama usiku Ni laptop noma ki 14 inch hivi mawaya ziko na screen yake ni fiti Sili CD change ulisema aje ni tempua sound iweke kwa gari Kwenye woofer na macron technology noma yongeze iPod Tint madisha vash watch amezesha vuta kio juu kuna moto taka kuonyesha Au kuna shugli badaye vasi kuna mtu hapa lazima ni mfungie kambi Nasikia yuko na Simu noma Magava kitokea utani yaona Chali angu nenda garisa Utasikia madolare midu badilisha Beya ya kutupa Q70 Badeni kutengazini Tuya mete Goka Chali angu imefuga bills Tona ni kesho
Ni ya leo, ni ya leo
Tunaziuza hamsini
Ni ya leo, ni ya leo
Tumezifungwa tusa hizi
Ni ya leo, ni ya leo
Wezi chukulie yako
Ni ya leo, ni ya leo
Kwenye fiatu na mngaro
Ni aje madhe Yo, ni aje madhe Siku yaftaru likuwa na shida sufuria Niko nazo lakini wenta kuzia tumia mia Natumia tu steelware kutoa hizi alama Lakini zalama zinakaza kina amina Sunajua kitu zingine madhe ufanana Ndo kupitia jioni, zoni, zoni Sunajua ule pala ninipatia burungo flani Ati nikuwe broker Ntampiga bafa meswa broker Ubroker mbushoka kuwa the owner Ngoja ataona Wendi aje, niko na rangi ya nyumba We chapter soko na mali tuneza uza Ama tutubie cafe painting Tupake watu ibora tutupate senti Unako umesota, unakaliduni Sunbebeshe isi mbao tukauze kakuni Auko na silinda ni ya nyumba zimeharibika Tuneza wadanganya ni siliza mtambaruka Ama tuende ghetto, nufungwe kibanda Tuuze kahama za kuonyesha itawabamba Simda lasini, sigarafu Tutawachanganisha zote wasikie nafu Kishe kiwabamba, sunezo Nini nafuata Kuwasanya ndumu na mabota Mashindo ni mogoke meshikama ni kuota Bakishika udanza Kawa tunaanza Kwa hile hali ya kuosha Rimi napotea Segmiri napotea Kenze napotea Makarao wakikuja Gari na pempea 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 Pempea
Sijui nisema Sijui nisema Sijui nisema Sijui nisema Sijui niseme Sijui niseme Nashindu wajone zame wapi Nindo yangu sasa itauwa wapi Usi wachendele na cheza nalo Mbake seme jina zote unazo Nashindu wajone zame wapi Nindo yangu sasa itauwa wapi Usi wachendele na cheza nalo Mbake seme jina zote unazo Sijui niaze kusema vipi Wacha tuniseme uko fiti Kwanza vile umesimama mtoto Unafanya na shikwa na joto Kwanza nikicheki yo kifua Nasikia karibu kujiua Lips zako soft zinasema Nyendo yangu lazima itasema Nashindo joni zame wapi Nyendo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endelea cheza nalo Mbake seme jina zote unazo Nashindo joni zame wapi Nyendo yangu sasa itauwa wapi Usiwache endelea cheza nalo
Sasa wetulio sitoke hapo Mekurige kitambo Na umba tunipe namba zako Atakane za vako Sasa wetulio sitoke hapo Mekurige kitambo Na umba tunipe namba zako Atakane za sistako
Vilo menipele kambio Siwezi tuliza Mijani skaya takidogo Kwa bezi matuka na giza Nazubana bedu mindo yako Nimekuwa stoka kwako Na kwangu bado na mtoto Lakini niwe naona kondoto
Sasa kutulio sitoke hapo Nikuliki kitambo
DJ G-Spata
Kujua hile manze minifina Ipatane na kima michileba Alafo we mjanja tena Nazimitani bamba vileja Nijua
janja tena. Najua utanibamba vile jana. Mimi ya muani wewe kabisa. Hata kama peksa unajitisha. Na kwa mana wewe kimaisha. Nitakupa bila kukupima. Mtoto manze wewe umeiva. Wewe kiwa ni ukweli siyo sifa. Kama urembo ungeua. Ungeua wengi bila hata kujua. Attitude yako vile noma. Racing soft na umesoma. Waka mabuda wanatamani. Hile wanaweza penye ndani. Mwuki kala nilivuwa nato zangu. Wana karibu kuchuli na mbazao. Mwuki smile alafu waku nye vato. Wana shika dabu.
Sa vingine, muka dao nacheka sana. Nacheka vile pina damu danganyana. Ati mbona umechelewa. The same same reason. Traffic wango. Kina koko pako malaga laga. Simi naliana natoa kistaga staga. Ati hello sweetie, where are you? I'm in the office working late. Wango. Election niya ile time ya campaign. Senye toyo mwagu watu wa shabay. Ati vote for me, tezenga barabara. Sa hiyo music ya tuku shout. Wango. Enyeo si wanga na uongo. Especially me and you, you're such a liar. Hii ngoma ni yako, hii ngoma ni yangu. Hii ngoma ya wase wanapendanga. Uongo, nimanga ukweli toa chana na. Uongo, ina mahali wase tuni. Uongo, wani mipake yangu ndo nuse no kwe. Uongo, to your mother toa chana na. Uongo, sister brother toa chana na. Uongo, wani mipake yangu ndo nuse no kwe. Kuti flani ya likuwa na play hard to get. Ni kwe stali ni bounce my dead. Squeezy ya mesikia TUV. Ni songa kukwa simu ati ya meni mitu. Wongo. Kuko parusi kulipa matanga. Mungine lichikwa deni kahaja jipanga. Halikuza kudaiwa akatuma watoto ati.
Daddy ya mesema ayuko.
Wongo. Na zingine wongo ya ubidi. Unolizo na mtoi ati.
Kwa wangu nini.
Unajaribu kumlenga na hiya na insist. Chochote utasema itabidi tu.
Wongo.
Wongo on a different level. Just say the truth and shame the devil. Hii ngoma ni yako, hii ngoma ni yangu. Hii ngoma ya wase wanapimranga. Wongo. Ati. Ati.
Ukitolewa watu kwa mdomo utabaki speechless. Na kazi kwa mkono utabaki cardless. Then kwa rapa itabamba itakuwa rhymeless.
Rhymeless.
Chive chesema titi. Enye wasiongo melikuwa mambo mbaya. Kaili kuhuli endelea kutasura. Na kaili kubamba katika na mimi. Chundio ingine. Ati, chundio ingine.
Ati,
generator. Na kibi ambia stage kama ik ni cordless. Na pika home ka wife ni useless. Niko home me, niko jobless. Na wadhiwa na nienjoy too, niko stressless. From the beginning nimekuwa cashless. Vitu nafanya na manas na bado ni manaless. Makafiri mtani changeless. Sima inawaka na pose ni wireless. Kwetu sika mtu home ni chairless. Kufidi, shama dog ni careless. Siko free maze, siko chainless. Na usiko chunga, utakuwa lifeless. Ken bila resi na kuambia ni senseless. Nika kupika stew na meat ni soupless. Ken bila cherry mtaani rugia. Nika kupata tizi na hana madness. En April 14th ya DC ya toh ilikuwa naoma. Kwa nini? Valentine's ya likuwa heartless. Tumi nilikuwa home, nilikuwa sponsorless.
Ashida sikidamu ya start kuzitenga. Kujitenga, start kujipanga. Yo sistuke usiseme.
Favorite shot kwa kamba mtu anasanya. Na trust wife kumbe kuna mtu anahanya. Na log gate kumbe ana route ya panya. Mboga ni kafu hakuna kitu na nyanya. Coach bake na toja zungu imeparara. Sina spoti mina game na sahara. Siesi relax tukisemi na hara. Na roga roga mingi na sipati mshahara. Dema na kam na movie mini na getu. Kukatsika na anani show anapon. Blanda siyezi ruka juni yangu. Tu after 9 months suna blood kama yangu. Andika mtu juzi nika mcheck. Nikajifanya tichi nika mrarua u. Si blanda siyezi ruka juni yangu. Tu after 9 months suna blood kama yangu. Minilika mtu juzi simli ni cheki. Nikatoa tichi ika top kwa machati. Blanda siyezi ruka mafans wangu. Tumiki need life how do you break the hand.
Masuna siki yangu start kuzitenga. Kuzitenga start kuzipanga. Yo si stupe usiseme. Relax, sema. Ati, 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 ati,
Mazi ananiita Joe ananiambia kuja siezi lenga maze mimi naenda kana ruka kufika mazi mkono washani fu ningefanya ache na yeye ndio aliniita tebe ni mingi hata kutoa nguo ni shida na mazi ana morali huku washani vulia siezi ngoja mazi tu wenyewe naumia nikampana na nikaanza kuingia akasikia akasema Kendrick hizi rudia na hakuwa na mlash except go for shy watch us nasikia ukisema narudia
It's never that serious with DJ G-Smata. Atikuwekea mix unabaki zile sa yes kidole sambusa. Na hitu wa Spiga na unasikilisa mix ya G-Smata.
Man, anago come, anago chase the drum, anago got the bum, 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 bum. Me na penda okie dance, cause you have a chance. Party ya, I'm gau cut again. Man, anago come, anago chase the drum, anago got the bum, 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 bum. Me na penda okie dance, cause you have a chance. Party ya, I'm gau cut again. Anago kata tonight, shaking her feet. To left and to right, mama and wote nataka mfurai, nataka mudance, ki experience. Just you look so romantic tonight. On that outfit, imekutai. So to le ramza basi baby. Shake your waist like kama fiance. Tumba karibu niku onyeshe. Kicho kiundo niku kamate. Chini kwa chini, tu sakate. From now mpaka je, au vipi baby.
Una kanyaga mavi una hepa bike una gongo na basi una zima cafe una setua kidogo una ombo unapewa na hauna kondomu una ndani mizuka kumbe kitu iliruka una vuta shuka wenzako wanarauka una yeah, una hameti yako uka ishi ulaya una hepa mshamba una owa malaka una uza TV una nunua troli una dodo kanganya una dandia lobi una dhani nipendi una pata nivedi una lala unono una pata ulidedi una dhani mababi una pata wagenge una ona bona yala kumbe ni cheki una
She does not sugar,
una jump,
una
ruka,
una she does not sugar.
Your
You're chilling out with DJ G-Spata. I love you.
Now hear this.
Now hear this.
Kutoka kushoto kulia takienda studio njia mbili mutumia nafsi ya nonini waga meganchwa mara mbili pande moja kubalea mi pande ingini na kataka mbili bada chonu kwa nanutua kufanya kazi kwa ofisi doto hii pande ingini kanambia jote ya temziki ndiyo mana kwa igari chota npata metulia melin back mkono steri nyangu ya kulia mkuku kushoto breaks in case kini kutumia kwa stage kena pande ya kulia watu wamesinzia miuke uka nenda pande yangu ya kushoto alafu nambia tama ya kundonezo mikono bibi lazima pia kwe na angu wa kushoto salo ya kulia jwa na dai niko msoto na naipendaga nikiekele aka nikisongeza aka kushoto kulia na
kushoto kulia kushoto kulia kushoto kulia na stop drop drop kushoto kulia kushoto kulia kushoto kulia na stop drop 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 kushoto kulia kushoto kulia kushoto kulia na stop drop drop kushoto kulia kushoto kulia kushoto kulia na stop
cheese pata.
Jasho brother, kijelimo jonaanza kuwakaribia. Ona sasa mlo unapita ukiwa smilea. Finish line iko karibu, choi imekaribia. Moyo inadunda taratibu inakimbia. Hiyo ndoto yako na hiyo ndoto yangu mimi naishi. Kwa hivyo imba karibia, celebrate na meme. Celebrate vila watoto kibabu na wapata.